abakugu mu nsonga ez'ebyobulamu n'obujjanjabi wansi w'ekitongole Uganda Health Professionals Assessment Board, ekitongole kivunaanyizibwa ku bigezo by'abasoma obusawo, bongedde okusaba wabeerewo ekikolebwa okukakasanga bongera okutumbula omutindo gw'obuweereza obwekuusa ku bujjanjabi. Okusaba wandiisi w'ekitongole kino Helen Mukakalisa ategeezezza nti abakugu mu by'obujjanjabi basanye okukakasanga embeera ey'abalwadde efuuka ensonga esinga okusoosowaza nga bakola emirimu gyabwe, sobozesa okuzza omutima gw'abannayuganda okwesiga abakola omulimu gw'obujjanjabi. Yabadde ayogerako eri bannamawulire mu kutandika enteekateeka omulundi ogwokubiri ey'ebigezo, enteekateeka omulundi ogwokubiri gye basinkanyiza abantu ababangulwa mu kusoma obusawo wansi w'ekaweefu owa Allied Health Nurse nga Midwifery Program mu kuwolesa obukugu bwabwe n'obusobozi bwe bakunganyiza mu matendekero ag'enjawulo okwetoola eggwanga. Mukakalisa agamba nti enteekateeka eno yatandise bulungi awataabadde mbeera yonna ya kutaataaganyizibwa ng'abayizi bongera okukola ebigezo ebyomulundi ogwa December.